ni baba, wewe ni baba mwema kwangu, wewe ni baba. Uhimidiwe Mungu wangu, wewe ni baba. Uhimidiwe Mungu wangu, wewe ni baba. Wewe ni baba mwema kwangu, wewe ni baba. Wewe ni baba mwema kwangu, wewe ni baba. Baba, hey, hey.
Wewe ni baba mwema
kwangu.
Wewe ni baba. Wewe ni baba
mwema kwangu.
Wewe ni baba. Wewe ni baba.
Uhimidiwe. Wewe ni baba mwema kwangu, wewe ni baba. Uhimidiwe Mungu wangu, wewe ni baba. Uhimidiwe Mungu wangu, wewe ni baba.
Wewe ni baba mwema kwangu.
Tazama watu wako, wewe ni baba wa yatima. Naomba tazama wana wako, wanalia mbele zako. Wewe ni baba, hawana chakula baba, wape leo. Wewe ni mume wa wajane, heba. Wewe ni baba wa yatima. Mtetezi wa wanyonge, ni wewe unatutetea baba. Wewe ni baba mwema.
Jehovah. Jehovah, Jehovah. Jehovah, we worship you, Lord. We give you glory, our Father. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jehovah. We give you glory. There is no like you, Jesus. We love you, Jehovah. Minister to somebody today. Minister to somebody today, Lord. We are waiting for you, our Father. Oh, yes. Father, tunakupenda Bwana, tunakuabudu hakuna kama wewe. Receive all the praise and honor. Receive all the adoration, Jesus. Asante mana unaweza. Thank you, Jesus. Thank you so much for tuning into this channel, Heaven Sound Online TV Kenya. I believe that we have been a blessing to you. And maybe it's your first time here, and you have not yet subscribed to this channel.